Yo, Metro, Chantagola to condit me 247 busy. Msupa unita sergeant, do naifikisha kwa kidney. Ah, na go missing. Hala if you miss me. Ah, mambo vipi, wapoa mambo vipi. Chantagola to condit me 247 busy. Msupa unita sergeant, do naifikisha kwa kidney. Ah, na go missing. Hala if you miss me. Ah, mambo vipi, wapoa mambo vipi. Ah, 1, 2, 3, 4, naipeleka ifo mbaka mwisho. Kwa ground wavulia tisho, fuck wa refas chizi na whistle. Mbichi, mrenga, imetoka wapi riko? Ni mimi, tena, itafanyo na nani nisibo. Tuko lab, wikuki na metro, na manager ashatumiwa depo. Top shot, astaki ma mention, minko kwa mbulu na tenja nation. We ni fan, udhuria mchezo, we ni fam, karibia session. We ni peng, mbuliwa benzo, tiki taka, toa yo leso. Ziggy zaga, tuma direction, biggie baba ni na ma connection. Kani paka, ntaka ya azi, pay no attention. Washa, washa, utaizima kesho. Tony Quarter, Don Montego. Class ya Don, nataka yo lesson. Falling off, na skip yo mtego. Nataka tu, nataka tu, nataka tu. Heshima yako mini hasala. Nikikosa gwala, neza kinda yola kama El Chapo. Ai nyako, bend apo, iset apo, naichapako. Big bamboo,
big bamboo,
big bamboo.
Size yako,
to condit ni 247 busy. Msupa unita sergeant, do naifikisha kwa kidney. Ah, na go missing. Hala if you miss me. Ah, mambo vipi, wapoa mambo vipi. Jante akwala tu konditni 247 busy. Msupa unita sergeant, do naifikisha kwa kidney. Ah, na go missing. Hala if you miss me. Ah, mambo vipi, wapoa mambo vipi. Ah, ukini miss hala, akauna taka hii dick sawa. Kable kue shower, body yori neko sawa. Pese nataka ni concentrate, so janta naipiga from 90 late. Mana star, no debate, kuja mtasta kidate. Yeo nukia marashi sana, na mi upiga mambati sana. High fashion balenci yaga, akiwenga na konga na grama. Small ting na biga haga, uba ziye upandanganya. Zile vitu yonifanya, zikishika jicho. Janta ya gwala tu kondit ni 247 busy. Msupa unita sergeant, do naifikisha kwa kidney. Ah, na go missing. Hala if you miss me. Ah, mambo vipi, wapoa mambo vipi. Janta ya gwala tu kondit ni 247 busy. Msupa unita sergeant, do naifikisha kwa kidney. Ah, na go missing. Hala if you miss me. Ah, mambo vipi, wapoa mambo vipi. We'll be right back.